Lesson 5. Useful expressions. I will read each word twice and I will stop for a while after the second reading to let you say it after me.
Sorry.
Nesi. Nesi.
Excuse me.
Nesi. Nesi.
It's okay.
Kulungile. Kulungile.
No problem.
Kude inkinga. Kude inkinga.
Would you please?
Ngiyacela. Ngiyacela.
Thank you.
Ngiyabonga. Ngiyabonga.
You are welcome.
Wemukelekile. Wemukelekile.
Yes.
Yebo. Yebo.
No.
Cha. Cha.
Here.
Lapha. Lapha.
There.
Lapha. Lapha.
Never.
Ngeke. Ngeke.
Now.
Nyalo. Nyalo. Or manje. Manje.
It is possible.
Kungenteka. Kungenteka.
It is really possible.
Kungenteka vele. Kungenteka vele.
Come on.
Aibo. Aibo.
I apologize.
Ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa.
Oh, I see.
Woah, ngiyabona. Woah, ngiyabona.
Repeat, please.
Ngicela uphindze. Ngicela uphindze.
Say it slowly, please.
Shano kancane, ngiyacela. Shano kancane, ngiyacela. End of lesson 5.